Polisi mu Kampala esabye abazadde obuteesuulirayo gwanna gamba naddala ku baana baabwe abali mu budde obw'oluwummula. Nga bino byogeddwa amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luke Owoyesigyire n'ategeeza nti abaana bangi bafuna ebizibu mu budde obw'oluwummula wabula nga kiva ku bazadde okwesuulirayo ogwanna gamba. Wano nno w'asinzidde n'asaba abazadde okufaayo ennyo ku nsonga z'abaana baabwe bwe babeera bali waka ate ne bwe babeera bavudde awaka. Binabyogedde mu kwogerako ne bannamawulire mu lukiiko lw'ebyokwerinda olutuuziddwa wakati nga boolekera ekikujjuko eky'omwaka ekya Watoto nga babaddeko Old Kampala Senior Secondary School n'ategeeza nti buvunaanyizibwa bwa muzadde okumanya omwana ani gw'ali naye wa gye bali ate n'abantu be batambula nabo.
Security of homes is very paramount. We are in the festive season and we do register quite a lot of break-ins at our businesses. We do register a lot of burglaries during this festive season. It is also very important to put target hardening measures in place. Make sure your home is secure. Make sure your home is locked.